Munamawulira omukutu ogwa TikTok Media Anrod Anson Mukose asabye kkooti ya LDC Makerere okugoba emisango egimuvunaanibwa egy'okusaasaanya amawulire ag'obulimba nga galaga nti mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni nti yali afudde. Mukose ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulemberwamu Katoto Musiime agambye nti empaba y'omusango ogumuvunaanibwa teraga kifo kituufu wagambibwa kuddiza musango guno ekikontana n'amateeka.
Egobo msango guno owokuba nti charge sheet yaleta mwami Mukose mu kooti yakonta na amateeka ag'enjawulo kyetusabye kooti client waffe twagala agenda akolezibwe aba muje mukumuzunza mu kooti okunoonyereza tekwalaga nti omusango yaguddiza wano oba ayina omusango oba ffe tusuubira nti omuntu waffe talina musango.
Omulamuzi wa kooti ya LDC Ivan Maloba ataddewo ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja lwanawo ensala ku kusaba kwa Mukose.